Wiki mbili iliyopita nimeanza kumsaidia rais kuunganisha zile areas zinaunga yeye mkono. Kwa sababu tunasema kabla tuungane na wengine kwanza tuungane sisi kindani. Tumeanza kuunganisha pale Mlima Kenya, tumeanza kuunganisha pale Rift Valley, hapa Narok. Nataka governor Ole Tongoyo na wale wabunge wetu wote, na juzi hata mama MP wa Narok North amekuja, tushikanishe kwanza ndani yetu ya serikali tuunganishe. Alafu tukimaliza ile wa Masai kidogo kidogo walikuwa wamepotea wameenda Azimio, tuanze kurudisha hao.